Tons of music. Mo, on the beats.
Chaka me a king on Nordy. Chaka me a playmaker. Chaka me a healer. Oma ye tu pesa. Ona na vyo kesha. Mina na vyo pepa. Bongo mtongo pe. Sagura sagura mitumba. Mitumba. Sagura sagura mitumba. Mitumba. Sagura sagura mitumba. Mitumba.
Baizo on the beat here kama hamjajua Tanza music tutazidi kwa sumbua Saka saka mapene mwambie mwizako Kileta shobo lundo nadiri na demo wako Mwambie na uzajina, mwambie na uzavina Mwambie habali sinda na majukumu kwa mama tina Stoli zenu za siyasa, zangu kutafuta pesa Usiku kucha tunakesha, hena macho kupepesa Mulalize tu kimasai, hey kimasai Tunawagibiza wakai Oh, I'm a guy.
Chaka me a kinondoni. Chaka me a temeke. Chaka me a ilala. Oma yetu pesa. Ona nabyo kesha. Mina nabyo pepa. Bongo mtungo pesa. Sagura sagura mitumba. Mitumba. Sagura sagura mitumba. Oh, mitumba. Sagura sagura mitumba. Sagura mitumba, mitumba Kinyona na roga roga, hujuwe na roga muziki Kinyona na koga koga, hujuwe na koga shabiki Sinoga uoga uoga, mwenza kwa ni message biski Na penya takati kati, mwenza kwa na saka riziki Ona manigia wako, soba Kume manigia wako, soda Siwezi kudili nao, koda Kati changa changa, kuhuda
Mulalize tu kimasai, hey kimasai Tunawagimiza wakai Oh, I'm a guy.
Chaka me a kinondoni. Chaka me a temeke. Chaka me a ilala. Oma yetu pesa. Ona nabyo kesha. Mina nabyo pepa. Bongo mtungo pesa. Sagura sagura mitumba. Mitumba. Sagura sagura mitumba. Mitumba. Sagura sagura mitumba. Sagura mitumba,
hey ho, mitumba Beba beba, yatano wanangu behi yake Bukushintano Beba beba, yatano wauni behi yake Bukushintano, hey
Bukushintano, yeah, yeah We run town What it is Power machine Bad man, we hear the man You know me? Don't tell me I told you, rabada, bad man kinikisa, if you had the money to buy a kabisa, cheaper.